Yeah. Ila madi hapa. Ila leo na wapea muye.
Toto Swahili na limezewa makeup. Yeah. Kazaliwa hivo, yeah. Pozi zake ni kama nyewe. Tembo zake zote ni kaza mwewe. Oh no, oh no, oh no. Kazaliwa hivo, yeah. Hakuna nae mtulize, hakuna nae muweza, yeah. Shamba lopanda ugara, kidogo ni kupumzisho ufala. My guy, najua unapenda nyam nyam ila demu yu. Look at the status, look at the status, look at the profile, look at the status. Shamba umepanda ugara, shamba umepanda ugara. Shamba umepanda ugoro, 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 shamba umepanda ugoro. Haya maisha kweli, hatari, tabidi kweli moto tambali. Namuona mbali tu mimi, namuona mbali.
Ana TikTok mobile Kampala, yupo na wangwa na kijaja. We umeka, umezuba, umeduwa, umeriji, yeah. Hauna la kufanya, impossible. Anaweka mate, yeah, yeah. Anaweka mate,
oh,
ona, ona, ona. Bala, anaweka mate, ooh. Anaweka mate,
yeah, yeah.
Anaweka mate,
oh.
Ona, ona, bala, anaweka mate.
Status, look at the profile, look at the status. Shambo me panda ugo, shambo me panda ugo, shambo me panda ugo, shambo me panda ugo, shambo me panda ugo. Look at the status, shambo me panda ugo, look at the profile, shambo me panda ugo, look at the status, shambo me panda ugo. Shamba umepanda, umepanda ugaro.
Panda ugaro.
Shamba umepanda, umepanda ugaro.
Panda ugaro.
Simelani ameze, simelani. Kaimanya shangwe yetende, simelani. Simelani ameze, simelani. Kaimanya shangwe yetende, simelani. Simelani ameze, simelani. Kaimanya shangwe yetende, simelani. Similani ya meji similani. Kaimanya shangwa ya tende similani.
She can be the one that you love, one that you love, one that you love, oh. She can be the one that you love, oh. She can be the one that you love, oh. Yeah, oh. She can be the one that you love. Na 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 na. She can be the one that you love, oh.